VOA. Tonin Radoni Sagala Americat. Sakanta VOA sagafan romotin witata haga jimata tigalgal sati lama woda ka hak sati sadit metrbandi kudan sagali didami lama af didami shanere tsani dabarson karda kunam mantan jalgam
fagof dio da radio internetif satellite nail satin kanen saganta kenya dagge fatajirtan dagge foto tagenya jalta mokkamoltan arri jimaata wotabajji digdami lama akkalakkoobsa Ethiopia timmo wotabajji kudashan kesumesan kesanarani namodanditi
anasora ala ke daimtu biya sanittima Ethiopia kesatte bornam million afuridiya tuttu dem sa demokrasi Ethiopia kesijirte garu fifinfinne tihirira degar sabaha parting gimbot torbar benyos gimbot torbammo lolo dabeten demokrasi wolin hujjechuf ko pejrajet matawdu kesak tok
Marin Arara Sudan Kibba Danqama Ture Waggala Maboda Debe Jalqamu Musa Ango Ethiopia Gammachu Sani Ibsani Jiran Hirira Bor Magala Finfinne Ke Sattigegge Samajruf Kara Magala Tirasochi Len Jalqamu Mani Jiru Jedama Gaba San Kenya Chira Kanirge Qaba Namota Waggota Heddu Daf Hida Turanif Darara Dabalate Midalen Addadda Rattigegge Samaturan Jedame Kannen Enya Kana Asofsisne Kessa Ammas ittuma fufuudan nama kabira ke summa qabna qoppe kenya gara boodaarratti dhiyeessina. Agatum rasa gantaa kenyattin waliin turaa jenna dhaggeeffatoota kenya ammoo duudhaaf gara soorataa deebinu.
Ethiopiatti bor Finfinnee keessatti nam miliyoona afurii dhiyaatuttu iyyuu deemsi demokiraasii Ethiopiyaa deeggaruuf hiriir deeggarsa bahaa jecha gabaasa gargaraarra argachuu jiratan mirkaneeffachuu jirralle warri mootummaa nagaa eeg jiraatullee ummatilleen mirgaa bitaa ofii mimillateetiin uf eeguu malee jedha warri qopheesse. Mallisqachuu ammahaad oduu tannuu erge namoonnutti.
Waggoota hedduudhaaf walgayilee agarsiisawwan adda addaa keessumsiisaa akka ture waltajjiin masqalaa arra guyyaa waareerraa jalqabee hiriira guddaa boorutti karoorfamee jiruuf qophii adda addaatu keessatti mul'ataa jira. Qomeeleen suuraa muummicha ministeraa qaban bakka adda addaatti gurguramaa jiran suuraalee sanaa waliinis dhaadannoolee adda addaatu dubbisama. Sicina jirraa guyyaa ida'amuu fi dhaadannoolee kabiroo akkas akkas jedhantu tiishertoota yookaan immoo qomeelee irratti barreessamee mul'ata. Lakkoofsi isaanii baay'ee ka ta'e ogeessonni miidiyaa yookaan sabaa himaa meeshaalee isaanii qindeeffatanii waa'ee hiriira seena qabeessa jedhame kana qindeessitoota hiriirichaarraa ibsa dhaggeeffachuudhaaf eeggataa jiran. Durataan koree qindeessituu hiriira kanaa obbo Guddataa Galaalchaa sababaa hiriira kanaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan.
በነገው ዕለት ያለውን ለውጥ እንደግፍ ዲሞክራሲን እናበርታ በሚለው ሞቶ ትልቅ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተናል
ጉያቦሩ ጅጅረመጅሩ አደገሩ ዲሞክራሲ ሐጭምስኑ ከከውምሰ ዮካን ሞቶ ጀሩን ሂሪረነጋ ጉዳዋም ነጅራ ሂሪርኩን ከነኙ ዩቱን ታኔ ከለምቢወን ኢትዮጵያቲ ጉያ ገለታቲ አመንቲዳን ilaalcha siyaasaatiin yaadaan utu addan bayin tokko taane baana. Biyyi keenya Itoophiyaan ammaan dura aga yeroo dhiyootti maal keessa akka turte ni beekna. Arrammoo yaaddoo sana mara keessaa deebine daandii bilisummaa haqaaf dimokiraasii irra buunee jirra. Lammiiwwan Itoophiyaa marti tokko taane afuura Itoophiyaanummaatiin qofaan wal geenya jennee jirra. Dhaamsawwan abdachiisoon hedduun nu dhaqqabaa jiru. Guyyaa booruu nagaaf jaalalaan dabarsina jennee abdannaa jiru obbo Guddataa Galaalchaa. Qindeessaan hiriichaa kabiraan Yuunivarsiitii Amboo mooraa Walqixxeetti barsiisaaf falmaa mirgaa namoomaa akka ta'e obbo Siyyum Tafarraas yeroo hiriira kanaatti wanna adda addaa mul'achuu ni mala. Garuu hirmaattoonni hiriira kanaa mata mataatti nageenya isaanii eegsisuu qabu jedhanii jiru. Qindeessitoota nuti bobbaafne namoota 1,500 aga 2,000 gaa wajji wal gargaaruudhaan hojjechuu qaban naga eegdota Oromiyaa Finfinnee fi ka federaalaa bobbaafamu wajjiin wal gargaaruudhaan hojjechuu qabu jedhani jiru.
Parti mormitu arbenyoj gimbot sabat ardajal kabdeetil lol labde ibsar dabaasani merkansani. Tanu maaf Ethiopia keesa sochi karana gaatiin ala chufa hindam najer ibsi saani misensi parti saani le tanu mitraama tanu bulchoti tunin. Akki jech parti tanati warni Dr. Abiy Ahmed mumme minister Ethiopia jol tolchu ujjiru. Siyasa Ethiopia jekumskhe sabaasetin kharaji jiramat gesu ujjira kum wannam jajjabesat. Kone nammo wan siyasa kharak arome if karana gaatiin namdeemsi siisajer arbenyoj gimbot sabat ajaj kana khordiyo tanarrat murkanes arbenyoj gimbot sabat ummat Ethiopia humnan bulcha warribay acce jalabi yibasu fojjechabane amalle warra jijjiram hojjan walin hojjanna jechun dubbat motumman Ethiopia party tana dabebiyi nagar wujedetin arman duratti timure amalle maqason qajeelcherran fune diyotan keessattammo kanalle rafuruf kopijira odu jindu qargachu jir motumma Ethiopia tif kairtra arara ful waltidirir fachaya undabile heddu gammachisu jir biyite lamane dari rat walabanetin lor barhum tokof dibisa galif sagaltame saddeti tiaga khum lamatine nam khum khurnyeddu khurnyi heddu wal rafitane waldabadime suni jedanetin biyite lamanu waran khumeddu darir nakatan waldabbi lamane te dabu mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ertra marifiam guyarenga da presidentin ertra Isaias Afwerki len jarrole arara marifin finneter guf murtes ak minister haja ala america jedetti Isaias fi Dr. Abiy jabatani arar khana duratin demu murtesan american ak biyite la chuyu marif arar khan akum dansa duratin deman fet ibs arganira komishini walda afrika musa faqilleni dansomi hariyum ethiopia ti ferdira ertra diotan mumullat khunini wan abdatani jedetin guyala mandurat gabas bas motumman ethiopia fal arara ethiopia ferdira khar mandurat aljesirat wali galanin fudadda jechun iadul finqabu jer komishini kunen herregi presidenti ertra leni tana fudachun wanam gammachi sa jeda megara odu sporti dabarra odi fama odu sporti tidebina mesunin duratta motan jennada blemer gnama tokuma motum mota yemen magala hoidi ka warani bultedo wukhesatti ummat khum heddu khachi jiru qarqaru fumalachu jirani nam heddu tuduav jireni jiddu jir lisa shlaini todu tan werge tujube
yemen bufati doni hodiad kesajiru ergomnotin motumma saudi dan hogganaman nanno ribtelulto ta hutin to atame kana qabachuf lola geggesu jal qabani qabe halina genye gamasi gadade ma deme Tokumma motu motas Yemen addunya ke sabakkarakko namu mahaman jiru jed ejra. Garele wal finchalan giddut tilolat abinsi akkatolfa muyalus ittimmil kofne. Dubbiman wajirak indesat immoti gargarsa namu ma katokumma motu mota jens laer kakkajat anit jarmurin gargarsa wae sivilot walittibu insa giddut denk amani akkani sayad desera jaru. Utumolullisun injalik abindurayu wadeedan biyetti ke sabakkahamata u tukaniru.
25% of children in Hodeidah are suffering from acute malnutrition. If malnutritional support from
Ijolle Hodeidah kesa ibarra arka demishantan hankna nyata madalamatin akkamati dararamajru yodegger sinyata madalama michota bran adkenna modanchite lubbu jolle kumad ibbotoko taantu balaf satlama Hodeidah kanneen wagga dabre facayna dhibee koleraa keessatti mul'ate keessaa yoo ta'u kunis seenaa ammayyaa keessatti isaamaa ture.
Waggaa darbe Yemen keessaa dhibeen koleraa namoota miliyoona tokko ta'an kan hubee yoo ta'u facayna dhibee kanaa addunyaarraa isaamaa jedhameera. Dubbiimaan jaarmee fayyaa addunyaa Kiristiyaan Lindmaayer raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhibeen kun deddeebi'ee ka'a yaaddoo jedhu jiraachuu dubbatan. Lindmaayer akka jedhanitti. Naanno Hodeidah keessaa uummata 1800 tallaaliin koleeraa ittisu kennamuuf karoorfamuu isaallee tuqaniiru. Rakkoo kabroon immoo koolugaltoota Yemen keessaa baasuun addaan cituu isaati. Waggaa darbe jaarmeeyyaan koolugaltoota addunyaa koolugaltoota 2860 Yemen keessaa kabaase yoo ta'u 746 kanneen ta'an karaa Hodeidah darban. Irra hedduun koolugaltoota sana lammiiwwan Itoophiyaati. Kaan immoo Sri Lanka, Hindi, Nigeria fi Pakistan irraati.
Amma moo ispoortii dabarriyoos biyyiti diqqayyoon dolaa keessa Iceland miil gurbaa Nigeria Ahmed Musa irraan dandamanne 2-1 qaarisan Brazil daqiiqa 6 keessatti goolii 6 galfatte. Barkum 1980 asitti taphachuma jirti takkumallee goolii tokko hin galfanne Peruun waan hedduu taate. Peru qofaa miti biyyi hedduutti akkana taa'uu jira. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa taabara kana wam hedduun himan. Naayijeeriyaan har'aallee wam Senegaal biyyi dhibii tolchiti isillee Naayisilaandii tolchiti. Ayisilaandii biyyi diqqayyoo uummatii isillee 1,335 caalle jabeen hedduun himanillee arda taatullee Super Eagles jajjabee yookaan ammoo risaa cuwwisaa Naayijeeriyaa irraan dandamanne. Goolii lamaanuu iyyuu gurbaa Ingilish Premier League keessa Leicester City taphatutti Ahmed Muusaatti goolii tan galchee fi Naayijeeriyaa gamittaanutti dabarse. Risaan cuwwisaan Naayijeeriyaa Ayisilaandii lamaan dhaayuu qaaris kunin Arjeentiinaa waliin ittaaneetiin taphata. Dhiirtii biyya Afrikaa sadii keessa galanii Afrikaan ammoo Senegaaliif Arjeentiinaa irraa waan hedduu eegachuu jirti. Ahmed Muusaa goolii qara daqiiqaa 45 keessa buufate diqqoo daqiiqum 21 miil keessa dhaabate tokkitti dabale abbaa lamaati jechuudha. Oduu namaaf qabatanuu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Itiyoophiyaa marii araaraa Sudaan kibbaa danqama waggaa lamaatii booda deebi'ee jalqabamuu isaatti kagammadan ta'uu dubbataa jiru. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiiriif mormituun isaaniif ittaanaan isaanii duraanii Riyaak Machaar gidduu kana innaa Finfinnee keessatti marii jalqabanitti harka wal fuudhuudhaan kan ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa jalqabbii deemsa nageenyaa haaraa jedhe sana jalqaban. Qabxiilee mariitti aanus lafa kaayyachuudhaan haasawa isaanii xumuranii jiran. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Aalem kanarratti ibsa kennanii jiru kan Henook Samaagzer gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Kan Finfinnee keessatti geggeessamaa ture walgahii 63ffaan addaa Sudaan kibbaa irratti fuulleffate kan hoogganoota IGAD kaleessa galgala xumuramee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed illee adda durummaadhaan irratti hirmaataniiru. Waltajjii akkasii irratti innaa hirmaatan illee jalqaba isaaniiti. Hoogganoonni biyyoota adda addaa kanneen walgahii sanarratti hirmaatan baga nagaan dhuftan jechuun simannaa godhaniifii jiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Aalem kaayyoon walgahii sanaa maal akka ta'e waahila keenya Henookiif ibsanii jiran. Walgahiin kun adda durummaadhaan kan irratti mari'atame dhimma nageenyaa Sudaan kibbaa irratti. Humnoota siyaasaa Sudaan kibbaa gidduu waggoota 5 darbaniif lola takka ho'ee takka qabbanaa'utu geggeeffamaa ture. Finfinnee irratti waliigaltee nageenyaa bifa haaraadhaan hojiirra oolchuuf mallatteessanii waliigaltee lola dhaabuurra erga ga'amee dhiiga dhangalaasuun akka dhaabatu jaarsummaaf keessummeessuu Itiyoophiyaatiin falmii cimaan geggeessamee ture. Kaleessas walgahii ministeerotaa irratti mariin geggeessame ba'iinsaa hoogganoota IGAD'iif dhiyaateeraa jedhu obbo Alam Mallas. Gabaasi sun maalirratti akka fuulleffate illee ibsaniiru.
ሪፖርት በሁለት ዋነኛ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ነው ብሎ ማለት ይቻላል አንደኛው ከደቡብ ሱዳን አንጻር
ገባሳን ቁን ኢሞተ ኢጆ ለመረት ፉሌፈተ ጀቹን ደንዳማ ገመ ሱዳን ኪባቲን ያደፉርማታ ከንጀደሜ ኦገኖታፍ ዲያቴራ ለመፋንሞ ኢሚነገኛ ስላለሜራ ገመ ቡልቺሳቲን ኢጆ ከነንጀደመን ኢታና ፕሬዝዳንቲ ሜቃ አጅራቱ ኤኙ በከ ከማቀበቱ በርጩምን ካቢኔ ሜቃተው ittaanonni ministerootaa meeqaa ta'an barcumni paarlaamaa Sudaan kibbaa attamiinaa qoqqoodamu eenyu barcuma meeqaa qabatu kanneen jedhaniif kutaaleen Sudaan kibbaa bulchiisa akkamii haa qabaattu ka jedhu irratti koomishinni tokko akka hundeessamuuf murtii akka dhiyeessu waliigalameera.
Kan biraa qabxiin irratti mari'atame waa'ee nageenyaa ta'uu obbo Mallas dubbataniiru. Kanneen qawwee qabachuudhaan bosona seenan gareewwan hedduudha. Kamtu qubsuma yeroo fi keessatti galfamu isa kamtu immoo qaama mootummaa ta'a kan jedhu dhimmi nageenyaa maree ministeerota IGAD'iin hoogganootaaf dhiyaate falmiin irratti geggeessamuusaa tuqaniiru. Dhimmi kabiraan dhiyaate carraan hoogganaa garee mormituu Sudaan kibbaa kan Riyaak Machaar maal haa ta'u ka jedhu ture jedhan.
Laallafuutu hulatti amatata akkaabii kakkaabii horiqaa'u Dabaa Afrikaan yennabaruuf.
Waggoota lamaan dabraniif naannoo sanarraa fagaatanii Afrikaa kibbaa keessa turan marii araaraa sana kan isaaniin bakka buufaman gareen nageenyaa irratti falmi geggeessaa turan. Kanaaf jecha Riyaak Machaar qaama deemsa nageenyaa sanaa ta'uu qabu jechuudhaan falmiin geggeessamee jira. Bakka isaan hin jirretti mariin kun tarkaanfii tokko butachuu hin danda'u jechuudhaan SPLMIO'n falmeeraa jedhan. Kanneen deemsa nageenyaa danqan irratti illee tarkaanfiin fudhatamuu qaba ka jedhu irrattis mari'atameera. Walumaagalatti walgahiin kaleessaa milkaa'aa ture jechuu dandeenya.
Walgahii sana milkaa'ee kan jechisiisu keessaa tokko ittaanaa pirezidaantiin duraanii Riyaak Machaar Afrikaa kibbaarraa dhufanii marii araaraa pirezidaanti Saalvaa Kiir waliin geggeessame irratti akka mari'atan taasifamuu isaati. ኩንስ ተኡከ ደንደ ዲባ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ጎደኒን ተኡ ኦቦ መለስ ኢብሳኒሩ ከንዱራን ህንያደሚን ቃማለማን ወልት ፍዱዳን አከወሊ ገለን ጎርሱዳን ዲሚ ሱዳን ክባ ካኒሮን እትከነሙ ሚቲ ጀዳኒ ከለቲን አከወር አርጋን ታሲሳኒሩ ጀዳን ድራክ ማቻሪስ ኡጉር ኢመላ አከራከው ሆገኖን ኢጋድ ወሊ ገለኒሩ ጀዳን ዲሞቴ ሄዱን ረት ወሊን ገለምኔ ከጅሩ ዮታው ወልገይ ገምታ አፍሪካ ሞሪታንያ ከሰትገጌ ሰሙፍ ጅሩ ረት ሚኒስቴሩን ዲሞቴ አላ ኢጋድ ወልጋኒ ጥሙራን አከጋን ወሊ ገልቴ ረጋሜራ ኢታን ሱዳንስ ካርቱም ኢፍ ናይሮቢ ከሰት ማሪን አከገጌ ሰሙ ከነረት ወሊ ገለሜ ዮታው ማሪን ቢዮተ ለማን ከነከ ሰትገጌ ሰሙፍ ጅሩስ ድረታ ኢጋድ ከንየሮ አማ ዶክተር አቢ አህመዲፍ አከዲያቱ ሙርታይራ ጀቹዳን ዱቢማ ሚኒስትሪ ዲማላ ኢትዮጵያ ኦቦ መለስ ዓለም ሄኖክ ሰማክ ዘሪፍ እብሰኒሩ
ከረጋ ጅርተን ራዲዮ ሰገል አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ኬሱማን ኬኛ ራ ደርገጎ ነጂብ ጣሃ አጂያሰኒ ነሞተ ወጎተ ሄዱ ዳፍ ሂዳ ቱረኒፍ ደረራ ደበሌ ሚጣሌን አደዳኑ ረትጌጌ ሰማቱ ረጀረን ከኔን ኤኛ ዲፈማን ገለኪ ሰመን ኬሳ አገቶኮ ሰገንታ ኬኛ ርት ኤሳ ቱሩን ኬኛን ያደተማ ነጂቢስ ከኔን ኤኛ ሂከመን ኬሳ ቶኮ ያለኔቱ ዱብሴ እየሰተከደ ለተፍ ጉደት ይብሱ ዳንጀል ቀበ
ወዲናረብ ጌ ባሃ መጋላ ግረዳ ቀበሌ ቁዳፉ እንደለበ መጋላ ግረዳዋት ፈደርካ ዱራ ሩምሳ አመንታ መገረሳን በረቻ ቱሬ ክላንሴ ዘርበረብሳ ለጋር የደምቲን በረቻ ቱሬ ሃና ኩበቱሙሬኒ ማቲራሚስ ገርገርበ ኸረቀብሰቲ ሴኔቹ
ንሰደርካ ለማታትን ፉፍነጆቹ
እክፍስኔ ዱድረ ሜጋው ያንቲ በረቻ ቱሬ
ቀብሶቲን ደ ሜሮጀቱ በረከም ከስ
በረከቱ ፈገሰደተኝ ተርቱ
አከቶጵያቲሞ
በረም ወርያማ ሰኔ ወጋ ሰደፋይ ገጀ ቻርተር ሞዴል እሱ የሮ አድም ሲማሮሞ ሞትማ ቸምሳ ከካበ
ደሙ ዳፍ ማሊፍ ሙርቴሲት
በኪ ጅሬኛ ጋጅራ ሉሽሩ ማውማቲ ኦሮሞ ረትራ ወተሙ ዋኑ መጃኒስ አርግኑ መቁም ኦሮሞ ቲኑ በሚያጀፈሙ ደረረሙ ከይስ ትርሬ ማቲ ኮኸይፋ ነሚቀብሶ ኸይፈለ የሮዴራ ትሬ ኸይፈ ያንጅሩፍ ጆሉ ማኻሴ አልከን አዴርኺያ ወሰብራኺያ ማቲ ትብሴ አልከን ዶክሳዳንዱፍ ዋይ ቀብሶ ዋንት ኮተኩ መትለ ሂማት ዋይ ኦሮሞ ኦሮሞባ ረኩም ኦሞቶሮሞ ረጅሉ ከመ ዋንት ኮተኩ ዋንት በራው ነት ሂማት ረኒ ኸንዋንን ትሬ አመስ ጋፋን በውስ አዴርኺያ ብልሲ አባኺያ የቹን ሱፊያን ሀጃሰን ገደማ አቺ ቀብሶ ኸይፈ ዋንት ትሬ የሚንስ ዳፋይ አቺ ቻርተር ኸሳባኒ የመንን ወሮቡምባ ነባ ነበርቺ ዘፈሳስ ተኮዋንቴ እስመቱኻ ሐራሚ ቀበተ ቀበቹ ጀደን ኸረቀብሶ ከናበ ሶፊያን ሀጃሰን ገደማ አመናን ኦስትራሊያ ጅራታ በከቴ የሮዴራለ ኬንያ ናይሮቢ ሪፊጂ ኸስቱሬቹ
የሮቀብሶ ቲማከምተ ሰናናማ ኡምሪ ሜቃቲያት
ኡምሪ ሲየቲካቴ ኦጋኩዳ ሸን እንቻሉ ያኑ አካን ቀሶፊ እንደንደኝ ነደዋው ቱራኒሩ ሰደርካ ማተንሳ ዜሮ ሰንሴሰ ማተንሶ ቱራይ ቱጂራ ካ ማዴ ይለት ወጂተማ ገበብ የጀሩቲ ከነትልል ለበ ማዴ ሸይሰት ማተንሳ ከናው ሊገት ኦፉ ማዶ ታስ ምጥዋን ከነዘት አመተ ሰዲየ ከሰጂ ጋውት ደንት ወደ ነውጋ ፕሮፌዲቲ ጋፈን ጋው ካካ ማጋት ሞራ ማውራና ከኔን እንጂ ፈርንደ ፈደክ ወጋቱ ለማ ቀብሶ ሂደንደው ተፈ ገርገሪን ኩቲን ጀቹ
ከናፊ ወሉ ማገለ ገመና ባቴ ቀብሶ ተደበለምቴ ወጋኩ ደሻን ጀቹ
ሂዳ ሶን ተበለቲን ጀቹ አከስ
አቺ ቦርዴ እሰት ቀበሙንከ
ጉዲና አረጀ ቢሐራ ዘፊ ቢሐራለ ቱሬዳ አመይሮን ቀበሙ ለፈዴራ ባሌ አና ቤልቶ ለፈናንዶ ንሳ አርኪሶ አርኪፋ አይደለም ልጅ ዱፋኒ ዱካሳ ንብረት በረን ከናን በቃ አፉር ረሳሳ ሩኩተሜ ጃልኽ የተኮልን አችት ንብረት በከለም ረሳሳ ሩኩተሜ አመሲ ሊለኽ የኸቢታ ጅልባገዲ ፊ ጅልባውን በከለም አርካ ፊጭና ቸረት ረሳሳ ሩኩተሜ ዲግኒኑ ዋኔቴ አርካ ዲነት ወቅሱት ይቀበም
ኤጋ ለፈቀበምቴ አና ቤልቶ ኬሳ አማ ፍንፍኔ ጋፋ ሲንፊደን ጉያሜ ቀሲንፉለት
አቺ አኩማ ቀበም ለሰኔ ጉያ ሰገርሳሳ ሰዓቲ ቦዳ ሆስፒታል ደንቶ ምሽደኒ ገርጋርስ ድዋኑ ጎደኒ አቺ ጉያ ተቆሞ ካምቢራና ሴሰነ ትርሲተኒ guyyaa sadarkaa immoo galamsa fidanii faashaa nu hiisisanii guyyaa ka'ittiyaan immoo daandii bakkasaa bakka kana jedhee ansitti immoo beeknee yeroo san maaliif ijanuudanii waan nu galchaniif magaaluma Finfinnee keessa booraa wahii kan namni guyyaa illee keessaa hin baane keessi uffata sibiiliidha warra keessa socho'antu jira. Achi keessa nu galchanne yeroo nu galchan halkan waan nu galchaniif bakka san eessa akka ta'ee booraan isaa maal akka fakkaatu arguun dandeenye yeroo gaanullee sa'aatiin wal fakkaata akkasitti ijanuudanii dhugaasanii. Kana booda anis dhiignillee waan irraa akka malee baheef damdamachuu dandeenye san booda mana hakimaa tooraa illee gaafa seenullee achittillee ofii isaanii wal guddaa turan maal akka wal mormaa turan hin beeknu. Osoo ilmeellee nu waraaniin nu bulchanii booderra immoo achi deebisanii nu baasanii poolis hospitaal fayyadu na galchanii jechuudha. Kan keessatti yaala aga tokko arganne yaalarallee osoo hin jiru warri deeninnati lammiin illee namootuma Tigireeti Girmaayyee nama jedhamuudha tokko maqaan qofa kan hin dhabee. Kana halkan sa'a saddeet halkan keessaa yeroo machaa'anii nutti seenanii footoo ilmaan Oromoo irra guddaa namoota kan hin beekneedha qabatanii nama kana hin siitu beekaa qabsoo keessa yeroo dheeraa turteetta isintu bobbaasee ni beektaa jedhanii akka malee na rakkisaa turan. Majaa keessa bakka faasni dhaqamee faashaa hidhamee leeksi iskiriptoodhaan na waraananii baay'ee natti taphataa turan hanga torbaan tokkoof wayii.
Bara kam keessa gaa qabamuun kee?
Bara 2001 gara dhumaati. Hospitaala kan yeroon seenuu eegee gochuuf irratti raawwatame kanneen yaadadhu akka lakkoofsa faranjitti bara 2010 ji'a sadassaa guyyaa 19 lilmee waraaname isheen gaafa nirri baakee immoo ji'a 4ffaa gaafa 11 osoo isin beekin.
Gaafa dammaqxu maal argite?
Leepsii wayii isii tunatti himaa ture waan ta'uun baay'een beeku akka malee na gargaaraa turte isin natti hime jechuudha. Dhalattuu naannoo jaldooti. Isiitu haala kana waan ta'e hundayyuu boodarra natti himaa turte achi yeroo faashaa bakka madaaliiteen hojii jirtu jechuudha. Namoonni illee akkan dhufne illee akka dhoowwamanii poolisii biraa dabalataa akkas ramadan illee yaalaa keessatti illee warri yaalaa wanni kun ta'uu qabu jedhanii akka morman illee kan natti himee isiidha jechuudha.
Guyyaan manaa si toof hin beekin qorichaan si adoochanii akka turanis kan sitti mushe.
Isiin natti himee maaliif yeroo sun odoo kana ta'uu baattee dhiigni si keessaa dhumee lubbuun keessuun damdamatturu dhiigni keessa malee bahee jiraa jettee natti himte jechuudha. Kanaaf waan isaan godhan hunda firaashiin halkan isa mutti dura bulle dhiigni naa kenname dhiigni bifa deebee yaa'ee firaashiin guutuun dhiiga qofa ta'e jechuudha.
Madaan keessuun fayyuudhaaf hammam yeroo dheeraas fudhate?
Yeroo sanii istireecheraan fidanii anatti na galchan biillinis lafee dhataftee jirti. Geessoon hidhamee jira beellii kootii harki kootii. Namni na gargaaru immoo hin jiru. Biddilisii injiraanaan guutamte wayii na jala kaayini kaada kiyya garaabeetti hundaan ture jechuudha. Bakkuma ciisutti fudhanna ture. Akka baruu sana warri sadajjii gaafa seenuu barbaadan achiin na baasanii bakka biraa mana xawulaa yaadamu keessa na galchan. Ammayyuu miilli xiyya tokko habitaa neerviin isaa hin dalagu. Inni facaan sibiilaa wayii na keessa jiraa yeroo qabbanaa akka malee malukkubaa naaf hin jechuu.
Amma umriin kee meeqaati Najib?
Amma waggaa 35 jaagas.
Namoota kan biraa kan si duukaa qabaman jiru immoo si duwwaa dhagaa kan akkasittiin Finfinnee gale?
Namoota 4 na waliin qabamee shamarree dubree na waliin itti murtoofte biiftuu Biqilaa yookaan Haleemaa Abdii jedhamti. Inni biraa Kadir Binaabuu yookaan Gammachiis jedhama. Inni tokko immoo Muusaa Umar jedhama. Isa kanaan na waliin qabamee jechuudha. Alaa wajjin 4.
Egaa ijoolleen kun amma gadhiifamaniiru ishee shamarreen gadhiifamu ishee beeka?
Ijoolleen lamaan Jimmatti simannaadhaaf naannoo Jimma seenuu. Rakkoon akka isaan mudatee dhukaasni itti banamee namni illee madaa'ee jiru dhageenye jirra dhukaasni itti baname jechuudha.
Egaa arfan keessan galmee tokko irratti himatamtanii?
Afreen keenya galmee tokko irratti himatamne.
Egaa harki kee qabame hamma guyyaa hiikamteetti waggaa meeqadha kan hidhamte?
Amma waggaa 9 waggaa 2 oliin ture waggaa 7 mana dukkanaa keessaan ture. Mana dukkanaa magaalaa Zuwaayi mana hidhaa Baatuu jedhamtu federaala jala jirtu achi keessatti mana 8 jedhamti achi keessatti turre namarraa kophaa jechuu achi keessatti eegamee kan turre.
Himannaan sirratti dhiyaate maal kan jedhuudha siif waahiloonni kee?
Himannaan nurratti dhiyaate siyaasa biyyattii humnaan diiguudha kan jedhu kanaan himatamne meeshaa waraanaa fa'aa hidhachuu humna mootummaa irratti dhukaasa danuu waan akkasiin nu himatan. hundiseenya agaba umriya guutuu nuti murteessani.
Mana dukkanaatti nu gashani waggaa torban achi keessa ture jette. Namni alaa gaafa laalu mana dukkanaa yeroodhaan kanumti ibsaan dhaame se'a. Mee manni dukkanaa jechuun kan attamiiti naayus?
Manni dukkanaa kun kan ifaan qabne kan gartee humaata kan qabne sadaabbiin meetirri isaa meetira tokkoof walakkaa hanga meetira lamatti dheeratu jira gubbaan isaati. Akkasuma kunis mana qabbanaa namoota keessaa furu kuttaa. Qaamaa fa'aa yeroo akkasii qabaniif ulfaatu bakka namni illee keessa dubbisuu hin dandeenye bakka waan akka dubbisuu iyyuu hin dandeenye kitaaba namaanis arguu hin dandeenye waan akka dubbachuu hin dandeenye keessa bakki amma nuti turre achuma keessatti poolisoota lammii Oromoo nutti hin dhiyeessani lammii birallee taate lammii isaanii sanatti hin dhiyeessani namoota nu biraa kan walii galuu hin dandeenye fidanii sibira haayu. Akka nu dubbisne yoo nu dubbisanii yoo nutti siqaniyyuu isaan inni adaramu yookaan. Achii kaafamu yookaan bakka biratti ramadamu akka malee isaan buucaalaa koo keessallee warri jiran warri jiru yoo Oromoo nuti taane Oromoo achiin kaayanii lammii biraa kaayu yookaanis waan hamaa itti himanii kaayu akka nuti waan hamaa taane fakkeenyaaf mana sirree isaanan ture keessatti dhimma deeminatiitiin dhimma nageenyaa akka jedhuun kan wal qabatu akka ramaditti warri dhimma nageenya irratti ramadame warra qabsaa'ota hiriyaatti warra tureedha. Ilaalcha mana sirreessaa akka nama hidhamnaa sirreessu irratti osoo hin ta'in akka diinummaatti ilaalamaa turre akka diinatti yaalaa osoo argachuu danda'u dhoowwan yeroo hedduu achi keessa na tursiisanii jechuudha.
Manni dukkanaa kun laf jala moo attam?
Manni kun lafa jala miti gubbumarra jira. Balballi isaa balbala takkittiidha. Balbala san gachuufanii balbala san irra taa'uree taa'isaan achi keessaa gadi hin dhaatu jechuudha.
Foddaa qaba?
Qabu sibiilaanii qaawwa takkitti akkas jira namni nu olsiitee namni dhaqqabu achirra ta'e baate immoo osoo rukutuman salaala ijaarratanii achirra taa'anii dallaalu. Of course tifoottee nu laaluu hin danda'u siluu gannaatee gaddaasanii uleedhaan sireedu akka dhala xiqqoodha.
Bal'inni manicha keessatti hidhamtanii jirtanii meetiriidhaan natti mime?
Bal'inni isaa malli suni tarkaanfii miilaatiin akkanatti tarkaanfii shan. Torban caalu jechuun torban tarkaan miilaatiin hojjaan isaa dheerinuu isaa jechuun.
Bal'inni isaa hoo?
Waluma qixa iskweeriidha.
Kanaaf achi keessa ifi hin jiru?
Ifa fakkeenyaaf warri fannoo diimaa yeroo dhufan bishaan illee akkasitti waa cufu bishaan hin qabnu yeroo bishaanii fi wanti fannoo fufaa akka warri fannoo diimaa dhufaa jiran fa'aa kanaan nuu ni beekna jechuun kanaan beekaa yoo ture yeroo dheeraa jechuun.
Yeroos bishaan si ni gadhiisu ibsaa si ni gadhiisu?
Gadhiisu haga warri fannoo diimaa sun seenanii ilaalanii bahanitti jechuudha.
Midhaan immoo attamitti isinitti kennu?
Midhaan warra sigee balbala jira kaayee deebi'u jira kan koreen hidhamtootaaf waa qopheessan. Isaan baaldii wayiitiin fidanii tuma achiin kaayu baaldii basaniinis nuti namoota achi keessa turre walseessaa fudhannee fayyadamu.
Baaldii?
Baaldii pilaastikaatiin.
Malee saaniitti isiniin kennanii?
Saanii kan ofii keenyaa agartee kanaan dura yeroo mana hidhaa seennu maatiin qabatee nuuf fidee of biratti kan qabnu jirra kan isaan nu kan danda'u hin jiru.
Baaldii keessa maal kaa'u? Ittoo kaa'u moo biddeen kaa'u?
Baaldii ittoo keessa kaa'u.
Biddeenoo?
Biddeena kiristaaliin maranii nuuf fidu.
Inni qobaa hidhame immoo attam godhare?
Yeroo baay'ee isa qobaa hidhame baaldii wayii xiqqashoo tokko keessatti biddeenaa fi sallee waliin tilaaqanii dura kaa'u. Poolisii dhaabbatuma achi dura teessoon wayiitu jirti.
Yeroo fixan immoo bananii fuudhu?
Yeroo mana fichaanii jira achitti diina meeshaa isaa.
Ala?
Ni baana fichaanii bakka gibbiin fuula daldalama fuulduratti jirti wanni manni xiqqishoon bakka.
Mana dukkanaa keessa teessa taanaan aduun dhiyuuf bari'uu isaa maaliin beetta?
Bari'uu fi dhiyuu isaa kan beeknu yeroo isaan. Mansalaaliidhaan bahaniiti nu eegaa filamu yeroo isaa wal jijjiiranii yeroo du'anii mansalaaliin gadduu fi yeroo warri guyyaa warri filu gadduudhaaf deemu kanaan beekna sa'aati balamatti jijjiiramu waan ta'aniif jechuudha.
Eega murtiin sii kenname mana hidhaa ziwaayisi geessan?
Amma guyyaan bahu kanaa manuma san keessatti ture. Tokkummaa ilmaan Oromoo kun akka malee bareedaadhaa waan rakkoo uummata fiyyaa waliin qoodbata jireenya fiyya fuuldurallee.
Dargaggoo Najiib Xahaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Warra jaalala waliin jirru kanaan baaneen yoo'ee baay'ee nu jiraadda ulfaaddaa isin galatoomfanna jaalallee nu jiraadda.
Jaalalle Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Sagantaa keenya saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata dabruun boorsaa lama walakkaatti walitti deebina arraaf nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.